katonda wafe mulamu na buli kitiwa kye musanira kuba teyeba kanga kotoli musanga mutulo zawo wenavo kumudize kitiwa kye eranze mu byonna mukama gwe nkulembeza bwemwesiga kukyusa n'otasigala kye kimu mulopera omukwasaba bakujonyesa sotokola nsobi ate naawe n'obonereza eyo yentandika oluyimba bwe ndutandise mukama nsasira olugendo lwange lunyume erinnya libunewo n'obuganzi bwe nsaba olongaggawala ekitono ekindi mu mutwe mu kadongo kamonneekakasa nti ddala mmanye n'ekyenkola kirungi ne mu bantu gye kiri sookuyimba saakwagala bwagazi bwe natondebwa nina talenti ekitono eky'obuzaalebwo kati nangirira okuba omuwanguzi kye nsuubira maaso gange mukama yamba tebakinnemya naawe amakuli g'osisinkananga ogeeyambise ng'amadaala gakuyamba ogenda waggulu sisomesangako ne batakwata kyemmanyi ndi wa mukisa toba n'abawagizi nnina abaana n'abavubuka n'abakadde we bansiimira ku mwanjo kwe nnina okuba ku bigambo bye nnina okwewaana kibiina yadde kyandirungiwa nga kyoyogerakera kyeraga nti bwe kiri ani atasiima bye nkola nga mazima wa kisa mpozinga muzibe osola eŋŋamba kiggala eno ensimmanyi nti gyeva n'ekoma ejjudde ntasiima kiriba bwe kityo omuntu akola ebirungi n'atasiimibwa kristu yattibwa lwa ebyamagero bye yalinga akola naye ate n'abasiima baba mu ndaba byokola ow'ekisa n'ajja n'akwebaza olw'omulabe we yenna n'ajjula ettibwa oli alemya munne gy'oli ensooba nti ya nnyina twagala emirembe naye w'oyita buuza kuno buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye mukama kwe kubeera nakukola bannina twagala emirembe naye woyita buuza kuno buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye nze okubanga wendi gye mpise wazibu kunyumya ky'okumwanjo kyakolerera kati abanango batemwe bakamusimbule ku lukalu nfuumuusenga kaweewuka tate kenfuusa empungu mbuuse kulaga mu bwengula anti emikisa gyagaba katonda bwe giba n'omuloko kasibeera gyesumulula lwa mpaka kati nnyambuka lwa buyinza bwa nti ye muyinza guludde ne yansindisa okulamulira mbire nesiimye kuba ndi mwawufu ntunuulira ne byenkola nnina omutwe obuuza kwa mmanyi banoonyereza okumanya engeri nawa gye mbifumbira nange bwento bwennyumirwa ebinfubutukamu kyaboogeza bwama n'emyasi mwasimula eriyinda basonsomole ng'obugolo ndowoozo mmanyi akaakatuuyo n'ebikko erwandibanga lwali mukyawekeera ennyo nteekedde ku makya sisiwa mbalagala ng'otunnyo muno muliiso enswera beeba mu ttuntu yenze ku makya ndi muntu muzibu mu by'obwongo kati gwantabala ndabanga keekabwa okwekiika empologoma ndi kasaale ŋŋenda mu maaso sizibwa rivansi kwennyingidde mu maaso gye nfulumira oyeeyo ekiika mu makubo gange wano mbuuza mpulukutu za musoto oba zino mputtu za kiku ndiwulira abaamugamba mu kasooli nti vaamu n'alemeramu nga yeekulunta zimpaka ekyamuviiramu ataamanya yongera okubuuza ate tegula nti nkimanyi onyooma lwa bode ndowooza mutya bammundu na bano b'amayembe kati nze kambakankanye nga mazima ye minzaani mulinneekuuliramu oba kiruddu temumbuuza katonda gwe nkubi omulaba n'essimpako omuloga obwaloga n'otafa bw'amala ng'abikyusa ng'agamba g'omuloga kati ewe byebiki omuntu ensonyi amala n'azifuula obusungu naye nga lazima enseene ewangulwa mugumu twagala emirembe naye w'oyita buuza kuno buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye kutya mukama kwe kubeera n'akokoola bannina twagala emirembe naye w'oyita buuza kuno buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye nze okubanga wendi gye mpise wazibu kunyumya kanyimbe saliwa. wakusaga natandika na manyi manje mungeri ngumo ante ngeri jembulirira sava na kumapo wensinziro kubayugumiza dala gendo nonyo wimba wenzizembawa ero ulirizuja kwa ule chitwaula na uja kumalukirize nti dalono master wendo wenkole bitiwa byamva mubuto teriasika wajimone tonyade na atakungula kuzibu atakolero kuzika chechivi katini ndiriru mkozi vya nsigavi kolere mungu mfunira maneja na chitula mu netago mtu wa mazima tabo muyai zechena kwako mkusoka katonda ya manyi sirera vira mabanja gebanya gira mfurendi zobu kade chikumi ata neza mseveni natubira mbizi mbulumi obunje chitagambika bwento nesi wa makomera nembona bona na inga bambo nyabo nyabe bange vena yamba ensi weto wera mule bintu mwusowi bona baka viza siri uolere choneda na vanu miriza mkote katonda ya manyi siza kwa galiza mtu kaviecho chikafue fube ya ntondo kumuwe sechiti wache mukasa Patrick nsaba mkuru funechifo wanja galiza nungu miza angadala ngume wampanja luzaka sente mungiri yukunju na ke wampaka lulomu bia kanziva kwa safuna manisuli sentongo mkusabirufune na oga gawalera ne mkulo tuziwe yongero kutia mukamenda gano jinyweze ya katonda woku mutiango uruverera sabatata wange naba wagizi bango bankumire mikwano jange nange winsu vyansu nyiwe amanyi gandi mugumu katonda kwensava watu agaro kutuwe seno nebijirimu na yemu kama abantu mu watu sindi kukubera nga abantu babye mitima jabwe migumu tulwana tubera baramu balwana lwa kutujawo ese tutawanye nyo tujimalamu obudde butono.